Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde altinere noga e joli lewru novembre sappo jeɗɗiyamɗe ƴaɓɓirima Silima capanɗe nayyi e joyi nder maison de la presse Bamako jettinonoɗo kabaruji ɗi Oumaro Igalo kanko noddirteɗo Fili Dambele wonto ɓoggi jamɗe to. Ɓe kollitiɗi leydi Sénégal ɗi malinke fuu nato toon wajib sina tawre cartal biométrique na tawrama toon passeport sona ɗum tan wawa nadde e leydi mabɓe ndi. Yimɓele wonɓe to baña garoto jalti toon keñen ɓe kollitiɗeɓe tawda e laamu hakkunde joole majjuntinno fiyado hen dabareji ndu nena ko hani hewtirede les régions o. Wattu joni o batu jowiɗo dow hawaluji ɗum timmi e kollitiwiɗo ko yaata milliard uji temettati ɗum woni kalisi dollar kañum leyɗele jiruɗe ani yaltinde wattu joni o rumde afrique nde hollitiɗo oɗo kalisi heƴata ɗi wonno sembe kabaruji ɗumen jogini on ɗo kikiɗa nden ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Kartal ngal noddirta ninagal ɓe kollitiɗi sa tawrama ɗum leydi Sénégal ndi ɓe jaɓanta ɗum kasen kañe fa yetto carte d'identité ko nandi muɗum wattu joni passeport tan kañe carte mo noddirta biométrique ko ɗum tan woni koɓe jaɓanta ley ndiɗo leydi noon ɓe kollitiri wiide fedde ɗum woni humniminiɓe mallinkoɓe wonɓe joola ɓe kolliti wiide ɗiɗo anniyaji leydi Sénégal ndi ɓami ɗum ilale hitande 2023 fa keɓe famtan keɗɗen Aly Cissé e Sita Sidibé.
Tabugol ngol ɗo sariyawol ka juhi malinkoɓe hewɓe ndiwaɓe so yoppa frontiére leydi Sénégal saabi ɓe gala cartol biométrique ɓe gala du passeport. Lasana Daw chauffeur benso transport ana e hakkude mabɓe. Hoɗum saabi ɗum kanakoɓe leydi Sénégal holliti wiide cartal nina gollirta ɗum kasen.
Le watti joni yimɓe leydi Mali dawɓe yaade leydi Sénégal anle tiɗɗalaji sanne saabe laf heɓde carte biométrique saabu neɗɗo fuu wala ngal talkal wawa nadde leydi Sénégal. Ɓe wini talgol woto ɓe holliti neɗɗo fuu mo wona ngal cartal soƴƴinte lawol. Ɓe jamare ko hewmuɗo hannden wondi ɓe wadde daw dawru huccude leydi Sénégal ɓe wona ngal talkal anle tiɗɗalaji fottata kasi mobilaji meɗen natan e leydi Sénégal ɗi.
Mohamed Lamine Ban kumaniɗo kabaruji himɓe yurmere le fedde kertanaɗo malinkoɓe joɗi ɓe joola ka holliti wiide oɗo anniya wona malinkoɓe tam wodani. Sériyawol ngol ana wodani yimɓele fuu yoɓe leydi mum so nata leydi Sénégal.
Laamukoɓe leydi Sénégal ana wondi e fiide dabiriji haɗa yimɓe leydi Mali ɓe wona tarkol ko noddirte carte biométrique nadde leydi mumen. Ga sa ƴeewi carte nina o kañ e carte biométrique fuu yo hunde wotere no. Ga ko ɓuri tirsde tan homo fuu an han tawrede carte muɗum biométrique CDAO mo wakkimo hana timmude winnakinde muɗum.
Oɗo anniya ɓamaɗo o ka kutteje muɗum ana wawi matede banggal keɓe iɗum wawi yettinde ɗu torda ele hakkille compagnie ngaji aɗoji yimɓel yaade leydi Sénégal. Eɓe narda kanakoɓe leydi amen di tinno haltide kanakoɓe leydi Sénégal yella ana jaɓa jaɓande tafom kartol ninagol ɓe jogigol fa yawa warta mabɓe heɓa newade hakkunde leydi Mali kañe e leydi Sénégal.
Ɗiɗo kabaruji fan mba heɓe do page amen Facebook kañe fa yetto compte Studio Tamani. Yimɓele wonɓe nokku noddirteɗo baña gara hollitade ɓe jalti toon keñe ɓe mbiɓe tawda e laamu hakkunde jo ɗum e tawde fo ɓe mbi dabareji pied dow hen kono ayiri banggal ndenago no hani hewtirede le oɗo nokku saabi de yimɓele hewɓe kañe joppi toon nokkule muɗen dow wayde ndenago fa keɓen famtan keɗɗen Sita Sidibé Aly Cissé.
Le nokku noddirteɗo monument nanga banu tembeli jamare ko hewmuɗum maajoɓe tawma o nokku temeɗe o jama ko hewmuɗo fuule le laamorde baña gara yalti wari yoga hollitiwi laamu ana hani gollidude e guɓe donsonkoɓe dana amba sagu yalla deejere ana heɓe le laamorde nde.
Minen mi leydino miɗen gondi e daane e kaɓotoɓe amen gonduɓe gollididde e fedde dana amba sagu. Baña gara kañum hoore woni wuddu leydi amen ndi on hasindini e ndenagu yimɓele eguɓe iwre jonde mum ana ɗon. Baña gara rafi ndenagu cattuɗo wondi fewde muɗum ana heɓa duuɓi joom. Soldasi en amen laamiɓe leydi ndi le ñalawma hannde o ana hani ko tewtana ɗum dabere. Ɗum ni woni noddago minen rewɓele kawtuɓele fedde kafone
le wi kanko gouverneur ne laamorde o holliti on sugli fa hannden cagane jamar holliti tiɗalaji mumen lene maajere. Le wi kanko colonel major Olivier Diassana o holliti o fiyan dabiriji yalla laamu ana heɓa faabade jamare noɓe wuurita li dien e deeƴere.
Tawede rafi ndenagu o fuu région baja gara o ka yo nokku mo jikke mawɗo fawi e ɗo muɗum janggo. Ne wawi waltinde hakkillaji moɗon wiide haalaji moɗon on ɗi ka fuu yettinte to han yettineddo le ñalaɗe garoɗe o garam riwoyde haajeji moɗon tawa wala futtiɗɗal kewtotoɗo on.
Miccitunde wilama Badiangar ande teɗɗalaji laffi deƴƴere duuɓi muɗum heewi ko samin mbini yimɓe hewɓe maayi Fatar Kassin yogado eggi yoppi gelle mumen. Ɗum won ko Adama Djigba heɓini studio tamani ƴiwde Badiangara.
Se uri Badiangara en jaran nokku noddirteɗo yooru Kassin le wudde leydi meɗen ndi holli tawa noon ndiyan ɗam wonde natirle oɗo nokku yimɓe le hewɓe kañum gondi e hettude toon maaroji muɗen tawe maaroji ɗine ɓenday caggal ko ndiyameji ɗi koɓe kollitiɗe pooli dana gondi torudeɓe le oɗo nokku fa keɓe famtare fande keɗɗe Sita Sidy Bé e Ali Cissé.
Demoɓe gomɓe yuwaru holliti mette mum sanne fewde e natugol ndiyam kañe gurutiji le guese mum laati sababu bonnude ko ɓe ndemi hitani hikka fu bonanda o ka wala fuɗo haaɗi le wimaɓe.
Guese amen maaro ko heewi ana uddi to ndiyam sono walani mi ɓama laana sono heɓa mi ketta maaro amen ngo ɗum ne sukel amen fa wona seeɗan hannde ndungu amen boni jaati caggal muɗum ndu pooli ɗin ana wonɗi ñamde maaroji amen ɗe ɗo heeti amen bonan laaji fe hunde men wona Kassin
woni hoorejo kumaniɗo demal le nokku o o holliti wiide kana koɓe andinama jaati kabaru majjum eɓe gondi joom ka domde dabreji garoji fiyere iwrto hooreɓe mabɓe.
Ɗum waddan teɗɗala mawɗo nde keɓa remoɓe le nokku o hikka saabi a tawan maaroje kewɗe an toon so kettama geeƴi tawatake hen yoga majjid a tawan geeƴi ɗi ɓenne sanne. Mi waɗi wullalgol fewtude e laamu o ga fa hannen dabri fo fiyaka
tawede majjum fo ardo en kabaruji nawrɗi bangal demal le nokku o kañum en ka an narda demoɓe tinno tewta awdiji bawɗi heddale ndiyam fa ɓooya ɓuri fuu maaro le hitande waroore yella ana heɓa rentade iwde hono siɗiɗo tiɗɗalaji ɗon ko bamoyi antirteɗo Mahammadum Kebe heɓani studio tamani iwde yuwaru.
Kawrital ko yowi dow hawalluji ɗum timmi ɗum nokku mum noddirte baggu iɗum le leydi noddirtan Azerbaidjan ɓe kolliti wiide leyɗele joguiɗe yirwere ñalawma hande o mbi jaltinnana ko ɓuuri milliardji ɗum woni temed tati kalis mum noddirta dollar o fa pewta e ɗiɗo tiɗalaji ɗum e tawde fo rumde Afrique nde ka holliti ɗiɗo kalisiji heƴetta keɗɗamo kanko noddirteɗo Ahmed Sekou Diallo omo e hono mallinkoɓe wonnoɓe tonɓe komo sifido hen to faccitago Ali Cissé.
Dans les négociations
le halaji di holtanoma wiide milliardji ujunere e temre tati dollar hanno hokkede hitane fu fa wawa daranade kutteje bilide waytagol wakkati o milliardji temre tati dollar tan woni ko heɓa ele adadu ndiɗo jawdi kulitandi ndiɗo jawdi ka ana fanɗi sanne andinde ɗum wiide ɗum wona dokkal koy ñamandeji du ana ɓili hen eɗe andine ñamandeji ɗi ana wawi latade sababu naɓirde caggal hirwere leyɗele gonduɗe fewde e waytagol wakkati o kutteje muɗum min mbawa wiide feyi ɗum yo yakawere e juuɗe amen ga wonko heɓa hen kako ɓurnata ɓernde seeɗa kawrte kewɗe goɗɗe womtum ɗi golleji muɗum wawi latade sababu ɓuytude bonandaji
cattuɗe.
Tamani projet mo fondation Hirondelle ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji Irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kañe e leyɗe Danemark Suisse Royaume-Uni e kañe coopération espagnole.
Le ko sakiti ko fuddo beme andiɗa suyno toon kono ayri banggal kabaruji dokkitee toon ɗiɗo kabaruji ko ɓuuri hewde majji fuudo a tawan ɗi gana gongaji wakkatiji gomɓe caggal ɗiɗo kabaruji ko darta tan fa immina iblisaji hakkude jamare nde kañe kono ndiye muɗum fa keɓe famtare keɗɗen Sita Sidy Bé.
Kabaruji pineji kewɗi ana wawi hewtude jamar ko heemuɗum kutteji ɗum yo hunde hannde ko matede beme ande nandal muɗum saabi ɗi kabaruji pineji ana wawi natade saabe sendude jamare en fottade hewde ɓiɓɓe leydi ndin fo tiɗalaji mettinde ɓerɗe mabɓe ɓooye fe seeɗan le sa hen leydi ndin le gennodirten tenza watten vidoŋaji kewɗi yeɗamaɗo beme ande ɗen ko naari banggal bonalaji waɗa fewtude jamare en ɗum natike hunde ko hokki yimɓe lonɓe hiite ɓen sembe sanne yoga jantoɓe cuuɗi aradioji kan yeɗo kabaruji de beme ande yeeɗi ɗi kabaruji ne boniri ɗum naati saabe hannden ɗi kabaruji ko heewi wona kabaruji gomɗum ɗi ɗum ko holliti kanko Alexis Calambiri directeur de publication journal ko doddirte Mali Tribune le wi o journaliste ɗi kabaruji kewɗi ana yeɗeto jamaren ko wona gongado beme ande ɗen ana nato saabe hande jaati wadude tiɗɗallaji ɓe yimɓe ko hewum en ana miili waɗde kulle no wodiri ga yoga e majji wona hunde ko gomɗini ko holliti fa hannden yalla patɗi kabaruji hewtina jamare tiɗɗallaji ɓen han wattata haqqilleji e yedde hono kabaruji fartade fotongaji yogaji e vidio ngaji ɗo beme ande ɗe
yewtere men noddirten zoom sir nde garan men de ɓeɗo saraɓe a tawan ko suka mabɓe golli fo ana welaɓe ko suka mabɓe golli furduɓe mbiyata yo ɗum fenani noon fenstama wala e gonga Sita Sidy Bé.
saro yogaɓe ana jingina ɓiɓɓum en sanne fes waɗi golleji bondi si tawi debbo gotomo joddima e muɗum kañum watti fuu ana jingina ɓiɗɗo muɗum noddirtaɗo papi yeeho e duuɓi jeegon papi suka tan netoro mawɗo yiɗɗo taƴɗo wolle sanne suka mo kawre mule dene fof fiyan ɗum ɓama kaaƴe o tippo ɗum ona wawi barmude jaati yogaɓe watti fuu rewɓe denene ana yaaha wongini kanko debbo noddirtaɗo sitan li denene saabe toñan ka ko ɓiiko nga watti fuu so ɓee rewɓe wari holliti cukamumen fiyama to ɓiiko o harbatanɗo jaaboɓe suka ɗon ke kañke anda hunde o cuka tan noon hunum saabi so homo fuu ana sutti ɓiɗɗo ɗa on ona hani lamda tofon huɗum baddi moɗon ɗi waɗi mo fandere moɗon yottade warun wongino galle amen ɗo sukan goto kanko suka noddirtaɗo papi o ɓami leggal to o fi suka goɗɗo o pusi hitere muɗum saraba o suka du joɗake tummodiri juuɗe mumen ɓe noddo indi ko laamu on watti wonko anti ɓiiko ana wondi e wadde bonallaji o wi handen key o fiyan ɓiiko fa anta soobe makko fammude on tan ba neɗɗo yiɗiri ɓiɗɗo muɗum foti fuu ana hani eltidomo yello anta kulleji ko hani wadde le deeɗe meɗen saabi maral lobbal ana jogui nafa sanne e neɗɗa ko tommonde
miɗe miila faamu heɓama dow hen ɓiɗɗoan weli ka jamana hani wattande hoore muɗum hakkille sanne hollita wiide dow hono ɓiɗɗo sa haybay tan so laatiki jambere an atto soppude arande min mbiyan ɗo gaddeten ɗo kabaruji ɗo gadde haddude e muɗum ɗiɗo kabaruji fan mbawi heɓede dow numéro ji amin wiyamuɗi anduɗon ɗi hono kala kajaɗo woytade no studio tamani wori furdu oɗo numéro o mumen o gaɗan capanɗe jeɗɗi e jeegom capanɗe jeenayi e jetti capanɗe joyyi e jeegom capanɗe joyyi e jeegom ɗum naɓete yewtere meɗen magasine so lanɗo jaaɓi yewtere meɗen nde garan memde wattu joni o hono so yambereji ɗi an gaɗali leydi meɗen ni kañum fa yetto e yangueji ko nandi e muɗum fo tawan dañen tottaɓe ngal ɗo teddegal ɗum woni mbiyeteɓe inniraɓe woɓɓe du mbiya abbiraɓe ɗeɗo teddene no guri ko ɓuuri hewde fo joni ko sakiti ko a tawan totteteɗo ngal ɗo teddegal yo neɗɗo joguiɗo bawɗe noon fistama arande a tawan yo guikke neɗɗo ƴewete so totte ngal ɗo teddegal fa keɓen famtade gaare keɗe ko min e siita sidi ɓe min pewni on dow hen noddirteɓe kaccolikkiɓeɓe kolliti wiide darde abbiraɗo na darde inniraɗo ana mawni sanne kona iri banggal ɓamidiroɓe abe fernan kulbali o juɓɓino golleji yettinoɓe kabaruji journée kaccolikki en le leydi mali keɗɗen komo sifi dow hen
c'est comme un père spirituel
ɗum hono sara tan mo cuɓiɗin neɗɗo fuu ana wawi cuɓede hokke teddegal hunde e nannal muɗum hono misali guiɗoma ma sarama fista jummuyo chrétien basi fuu wala hen saabi kanko neɗɗo hokkaɗo teddegal hunde on wawi fottude e laɓiru on wawi fottude e dewgal ɗi e nannal muɗum
ou à son ordination presbytérale
kono ayri banggal ɓaleɓe kamɓe noddirte bamorankoɓɓe a tawan jomum kañum bambi suko o so yangue ana wara wadde du kanko huncanta ɗum fo hoore ka ñalawma handen o iɗum wondi e waylitade noon kanko ñeelen sinayogo o hollitiri wiide
ceggan sum haɓɓi dewgal le fina tawa meɗen saraɓe ana yamira inna ɓi debbo o cuɓo neɗɗo goto hokkete teddegal ngal dewgal o neɗɗo ko hewtinde jamare fuu kabaru ngal dewgal le gendini ganden dewgal ga watte musaka fo ittata ko yamirte tan o waddat loone wotere kañ e ñedduɗe e nannal muɗum o nodda jamare fuu wara fotta e dewgal waɗetegal hono guiɗira makko ɗu tan o yamira
wattu jonoɗo imma daraji gondi e wadde leydi meɗen ndi fof fa yettoyo fina tawa a taw won yimɓel totteteɓe ngal ɗo teddegal Abdoulaye Ali omo e fedde sukaɓe jokalɓe to tumbutoto o hollitiwiɗo yoɗum anditinde ko jomum golli
so a cuɓiken debbo ma gorko hokkuɗa teddegal hunde yo andude jomum tan caggan so on maati jomum ana jogui darora maggal le lamorde moɗo nde saabu so neɗɗo cuɓama hokkama teddegal hunde ɗum ana hollita o neɗɗo ana wawi yaltude jama ñande ñalade momne caggal muɗum ndu ona wawi waddude kulleji fuu ko bawɗe makko wawi
sous une forme matérielle
madame dieng yo debbo andaɗo sanne le dene muɗum nde ko nayri banggal fina tawa kaña fa yetto birki sembe calɗi e ko nandi e muɗum fo kanko tottitegal ɗo teddegal o wi omo welti dow hen sanne
mimin cuɓama ɗo hokkikan teddegal yembre 8 mars wona saabi min jogui bowɗe mi wadde hunde hendu ga teddegal tan hokkami ɗum naati hunde ko welikandu sanne
totteteɗo ngal ɗo teddegal wattu joni o iɗum suɓa sanne le leydi meɗen ndi ko ɓuuri hewde fo joguiɗo bawɗe kañum hokkete ngal ɗo teddegal Saydou Magassa andanɗo kabaru neɗɗa ko haali ko laati sababu muɗum
sukaɓe janggo cullekkole dow dowuji ana wawi cuɓade yimɓe yogaɓe hono homme d' affaire en ma hooreɓe baale politique en hokkan teddegal yembere yimo e nannal muɗum sa ɓeyima ana jogui nafa hono fattade kabaruji piirɗe balol le deeɗe meɗen ɗi e nannal muɗum teddegal muɗum ana wawi hokkede neɗɗo joom bawɗe le gennini saabi kañdu ana wawi wadde balleku mawɗo ga hono batuji laamu ma yimɓe janguɓe nannal muɗum neɗɗo tan andude kabaru ɗi golleji tan wonko yamira hokkegal teddegal saabu a tawan kañum ana andi honede gollal ngal yeyrta
de choisir des parrains qui ont un tel profil
beedo yimbele fu ko mbili hen nyaloma handen o tottede teddengal dum weltiki sanne dum fu an yowi dow no bawde jomun o worgi dum wodi so kawritina so yangeji ana ngada fu mbieten inirado kanyen mbieten adbirado fu e cuboto yimbele joyen bawde feysa chaahido an fanti ko cubeteda